Banjuka tu, Banjuka tu. Banjuka tu,
California vitu nzuri tuendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wala wamesahau muziki yangu bado ni tele. Wala na tafadhali usifanye ni cheke. Stadia ngana zaman merudi studio leo na nasikia tichi kesi sema tichi. Tichi nchaze. Wanyake. Tichi nchaze. Shoto kulia. Usisubira tune sekati siam.
Track inaenda kwa wavi wote wa ma 3, dere wa ma 3, konda wa ma 3, pia kama unapanda ma 3, necessary noise.
Boy, 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 that Kenyan boy make me heart skip a beat like boy. The way ima move on the dance floor, boy, he a original Kenyan boy.
Yo, why rape the love child, Nazizi, the first lady, we make it hot. You know, we make it hot.
Can you know?
Kwenye bus stop akini checki secretly. Jama was so fly, yo karibu mini blacky. Akapanda ma 3, karibu na mikaketi. Immediately, siku ngoja, siku sleki. Nikajidai, excuse me, unafegi. Got his attention, sasa power, mama deadly. Ni aji chali, vipi unaitwa nani? Mina itwa Naz, na burunjo mtaani. Where you going to? Unashuka upande gani? And if you don't mind, tende round the mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani. Umeni bamba style, ningine deadly yani. Unapenda reggae, nina collection nyumbani. Tumefika kuja piga left, hapa njiani. Pop some of that, tuonge mambo flani. Mambo flani.
She want to hide among her friends, yeah. Beautiful little makeup on her face, yeah. Little shy, but she brave when she tipsy. On the floor, wind her waist like she gypsy.
Gucci dress kinda high above her knees.
Slim figure like a model from the knees. She be manicured, you know, baby has tease. Kinda smile that I feel leave you.
Not a man want to step up, you know, them all afraid to walk up and feature love. Them want to know her name.
See all a man, them want to get her and buy her when she drinks.
To all of them, she like a threat, or you know, she be me Kenyan girl.
She bring her body, bring her body close.
When she wind up her body like a snake,
like a snake.
Look at her body like a
figure,
like
a figure.
Make all the man pan the place as it is.
Boy, 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 that Kenyan boy make me heart skip a beat like boy. The way he ma move on the dance floor, boy.
Hello again, it's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and United. London the setting for today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. Well, I think it's about time we joined our commentators, so we'll be live and commentating on today's game.
Arsenal, yeah, 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 Arsenal, ye
Mazuka Dukichita Genti Chupa Niku Chupa
Gachamanyu na Arsenal Nikanikali Gachamanyu na Arsenal Gachamanyu na Arsenal Nikanikali Gachamanyu na Arsenal Gachamanyu na Arsenal Nikanikali Gachamanyu na Arsenal Gachamanyu na Arsenal Nikanikali Gachamanyu na Arsenal
Wayne Rooney boy Van Nistelrooy Cristiano Ronaldo hatari kwenye lango
Weni ya sanali ya mamanyu jawe Swali tukulize ndo nipate jibuwe
Pende usipende hapa bado si United Dotcom Old Trafford Red Devils na bado
Asenanga wetu kocha game plan ni gado Lebo jazi all to my fans na bado
Kakando pale 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 Man mambo pole pole pole
Pole pole pole onge migeuza mtindo Esore sore sore onge utegeuza wimbo we
Unja mifupa tu Alex Bado Ferguson Unja mifupa tu Hens Unja Henry
Kushika na shati refa yezi kuwa possible Mare ya Arsenal nchunga sije kuwa personal
Kachamanyu na Arsenal Nigani kali kachamanyu na Arsenal Kachamanyu na Arsenal Nigani kali kachamanyu na Arsenal Kachamanyu na Arsenal Nigani kali kachamanyu na Arsenal Gachamanyu na Arsenal Gani kali gachamanyu na Arsenal
Yeah
Tukutane Stanley
Wanja ni Foplay
Next season Swali bata niyo tiyo Tunani
Nice flick there off the back of the heel Nice turn Well collected We beat them for pace Nicely read Good defending there Turns are getting out of a tight spot there.
Now in a club, every team firm. She be drinking Hennessy, moving with the germ. Do you really mind telling me your name? I see you're kinda lonely. Would you put it on me? Give me yourself. Let me call you sometime. I'm a bad nigga, but for you I'll make time. Though we be spending, girls will be flowing. It's like chickens are around.
Who is the chicken now?
We're making easy G's Big up my ladies who got my backseat Let me see your hands up Yeah, you know it is We be drinking in the sea Making tough, I'm on the G's More than my apple me Verbally, them telling me How me make me popularity No needs up to me
Who is the chicken now? Who is the chicken now?
Omba ni nafasi Kama dakika tano two of your time Ni kweleze ni Live kumai Toka first time Nilipo lay my eyes On you Nili believe it's true Kuwa ni wewe tu I promise you Nitapenda buu na utanipenda tu Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu Nitakupa chochote utakacho Pairs and pairs are golden sandals Your love I cherish I'll keep Villa scandals Pairs and pairs are golden sandals Your love I cherish to keep Scandal.
Siku moja jamani aliniita, niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please on call time.
Huku ananiangalia up and down.
Okay now please write your number down.
Okay, come let's get down.
Yo sikuweza kuringa, sikujali kama ana nyumba ama ana dinga. Moyo ulizizima, the way he approached me. Aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa ni mimi na zizi na ye. Siendi kukote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimesha choka kungoja. Moyo ulivyojujika huu. Sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado na mumona. Akilini, mpaka sindizini. Mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Namtamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini. Hata kwa umasikini, mimi na ye. Mungu watujali ye, amini. Siku moja zamani aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please one more time.
Need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wana uliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Wasee
kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza? Mara ya kwanza
nikupeleke Casablanca.
Mombasa, rosta, salsa, kam chumakasa.
Sasa ni mavolcha.
Ngoja, yeah. Jua hauta safa, siwezi kukuchapa. Tena nime hapa.
Ni wewe ndo nataka.
Wengine misitaki.
Kwani magonjwa ni meni. Yo, wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Hey, nisha sema. Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Nisha sema.
Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajiwa. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Baby nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajiwa.
Kwa nimeke
mali unenda mina kufuata. Siogopi kuambia mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu miata simjui. Mime kwa studio tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo unajua. Mlango wangu kwa wazo kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Huku kilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. Afta yote siamini badu zenambia.
Mlango waga mikuwa hey. Siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikuwa heri. Nami nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri.
Na shugulika kila kitu yangiru defeati. Velpotea tumtano lfrani mechizi. Silalo kusemu kweli sikuli. Kezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Man kwa chupeme na scan kani mechoka. Kuzitetea pali niko mapali siko. Na setu metupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Kukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote semi ni vande zenambia.
Na kuhaga mikuwa heri. Nami ina kutakia la heri. Kukupenda misiwe.
Sharetu bado mimi nimeshikilia
na DJ Chester.
Kuna mali kubwa nimeiweka. Unaweza chuna kadhaa ukitaka zile zitabaki nunua nazo shamba. Lazima tupie maisha yetu ya mbele si kila siku kelele kelele.
Aitwa Lima Mama Nita. Mrefu kidogo mnachani kitu ka 3 meters. Nipandika maji kwa tap kutoka kwa mita. Mdogo mdogo aza katikia. Nikiwa nyuma yake uza dhani mimi ni mkia. Hii drink yangu amefanya kajimwagia. Na anacheka nikimwambia nataka kum. Akipita base kila mtu amuita anti. Tabia tabia zake uza dhani ni mlami. Ngozi yake laini na rangi ya lami. Macho akincheki na wish ningekuwa ndane. Ndani ya jeans yake lipaja size yake. Anipeleke kwake aishi kwa mamake. Kila mande na mshenguare tuslale. Mate, mate. Atake nipeleke ka aoni tukimaliza. Tua duka mtoto mzuri kwangu asime ma. Atake nipeleke ka aoni tukimaliza. Tua duka.
Shida yenu madame wataka tuwe same. Mkilemewa ni shame wataka kutu blame. Hii ni kama game watuwezi kuwa same. Sita kutaja name unanipenda juu ya fame. Kama wewe ni waku salimia na na watu kwa barabara we ni baswara. Kama wewe ni waku chekesha makonkoli. Usilipe koli we ni kigwara. Apanitisha mimi tau ya saloon. Shika mbao nyo akijua safu ka balloon. Za nights za nungu see soon. Usiwe kula kula kama baboon. Siwezi tu kama hujaiva. Na pia siwezi tu kama sijaiva. Kwanza make list ya watu wa shaku fist. Nasikia ushacha fuko faka kwetu east kwa mapisa. East kwa mapisa.
Chester.
Ukimona mami na mta.
nisamehe kwa kutanga tanga kama wewe usiniache mama nitaumia mtoto na njebe
unajifanya mpua na hauna mwewe moja unahanya huku na kule chini na kungoja unaniseduce ati trusty pamoja na ulipo na hanyu ule bestangu ule wa umoja si hata juice my boys walikucheke na manzi flani mitaani na kila wakati unanipadeti unachama tahani Fatuma, Majuma na Zaituna sunuwa pa ile chuma, sunuwa pa ile chuma kila time na nisho mechi na story zako zimevuma unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu lukini cheki na chani, unatamani kumia damu hata nikihagu makuzo nejifanya kitungu saumu siku feel, we feel zangu chuki na mini tunie pio ukipenda juakali ya kupitupia mabati ama kumekie T.S. Andrew ni show tu minikachika unanikile msiku pilavu na look so cheap fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka shuka
ukimona mambie na mtaka ukimona mambie na msaka ukimona mambie na mhata bara juwe na mpenda ukimona mambie na mtaka ukimona mambie na msaka ukimona mambie na mhata bara juwe na mpenda ukimona Sikujua nitapata kipigo ni miezi tatu mama nani na hata mapenzi simple
sasa tumone nani jasusi juu kila siku maneno zinakamna matusi lilo mejieka nikungarisha ulikuwa tuka uzi si hata ulikuwa fane kakupa zangu juzi usio kama ezote kwa kapu kimoja juu zitapasuka leo nakupa meno ambazo zinaruka leo ni leo sipia mineza zusha neza zusha neza zusha moja ndazako njizo hizo zinagonga ukuta hiyo mazula mtumia mtumia sumkatie jeneza kukubamba na love yako akupatie yangu kwa baba ni long on history long on history siku feel we feel zangu chuki na utumie kila manzi mtani anazako story lady yes kwa nuchoki kuongea sasa feel free juu shangu kile mechochea mambo zangu na zako zimesha gonga ukuta nilikupenda sana sasa angusha what high class ndo tuonge
better than that his name is Higpin I came to the beat move to the left when he hit his name is Higpin I came to the beat move to the left to the left
DJ Chester
his name is King
Let me pull music.
cause. I am to the beat, yeah. Move to the left when you hear to the beat. Say, that's why they're gonna be one floor rap king. Everybody just sing, say, yeah.
This one is a bombshell.
DJ Chester.
We've got what it takes to swanya mu break, mu shake, like to make your body bump and grind. If you mind, vile watu wana kucheki, hini day yako blake, uki snake, utapata huna chako na wako mzako, nikile ya fa uwanje. Hebu look vile tumekam, ka locomotion, music yetu la potion, basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi, vila wazwazi, gojua si wote totaka a good time, vila my time, natwa believe, believe. Abamika, abamika, na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na indo mimi tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na inetoka bombshell, bombshell, ah. Abamika, abamika, na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na indo mimi tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na inetoka bombshell, bombshell, ah.
Roll, yeah. Check in vile bombshell tuna roll. They got them beggars, them beggars, tuna roll.
Together we can do this together. Take your
monkeys, cats with no high heels. Nimiska, cook sender, never mind it. Stupid back MCs are still asking in your rackets. What you thinking, boys? Cooks are for this. I'm a simple crazy guy, talk a cool like you do right. And if I had that dog, then get one made by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, have a Kenyan says story, Wanga TV. Shika, shika, my Caribbean MCs, Jenga CV. Believe me, it's just hard to be on TV. Another radio station, still wanna play my CD. Excuse me, Mr. John. You really don't have to pay me. Just air my song and let it hit it. Mama said to me, talk a give the ride.
Give the ride. I don't cook up around the Nina dry high.
You can fry back MCs, come a yai, fuck a rap.
Tuesday. No, you won't say nothing. No, you won't say nothing. No, you won't say nothing. My feet, yeah, 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 yeah.
Okay, I'm called Cooks and I come from in a car. I'm healing, that's when the flash MCs learn their joke. Get it,
oh,
get it, get it, fight, yo, I'm gone. That's on the flat, and it's like a baby.
kata njaro za umanufa.
He's right behind you, girl. He don't really love you.
Usidanga nike umwabie aji kate.
Times I told you I'm the type of guy you'll never find, messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel?
Nagda tu, atiwe kukwa na mita kuwa blanda tu. Mekuwa bad boy ever since standard tu. Kutapa watu ima teke adi na ganda mku. Lakini ya juu ya mfaidi, akikuambia mini rap neck bad boy ndo nanipenda zaidi. Kila roa yako imechagwe isha tegua na yoni kitu nkushua. Ate mwenye anajua ni Shinsuke.
Baby una smell fresh kama love ndani cherry. Sini kuite maraya jua vile ume carry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni check you kwa telly. Tumi wanga juu ya maji joke kama fairy. Mi wanga magush na sedusa ta medusa. Na gusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers a pass baby.
Yeah.
Ni critical intellect you and the physical nipe na fast nipe hii interval nikuoneshe loving is the unbeatable now I'm be wasintafie tuende nyumbani baby tusinzie nikupe tu ima kwa kalenda nikupe agenda kupenda bogi benda
mechia bidii bana sikubali ukinikatana chinzia best yako kwani mtu wa nguvu kamili sisi kabila manzi sisi kwa kila siku na jisitizia ndani kwa ndani nipe roho yako. Nipe kila kitu yako. Shika maua ringia beste zako. Shika halua mgulisha beste zako.
Pero yako waza kwanza. Wapi tofauti yake na usi.
Shama hewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better.
Na hewa
we Mr. DJ, 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 Mr. DJ,
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. Ina mademu akishua sura matambele na nyuma. Hey, swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba, Afriki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba,
Don't
you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademu aki Afrika na siringi. Na mapandre makara singa ikoni mi.
Maanisha nini jama Kitaka kujua kijana mibara Mahali kuna mabebe kakatha Nice bums Ala Friday sana tuko ndani ya taxi Madem kama kati kuna joto vinasti Wengine wakonje wengine
Fati
We usi we upe wengine
Kati kati
Dere pole pole yatana na shoti Vitando vinafanyo ndani ya moti Judema mesha piga magoti
Holy roba achado Swing swing muziki ni bumba
Tata amsha, hizo mipacha
Swing, swing, muziki ni bumba
Bumba,
talanta sindumba Afriki acha kuzumba
Tata amsha, hizo mipacha
Shorty nataka wakati ni pakate mini skati na shati ni vuwe mpaka mwenyewe usema utaki girl The way you popping lazima ni kustaki girl Kwa maze maze itabidi nimesema ha Lakini kwa nini mami nizina nifanya na sini na kubua toko kwa majika samaki girl Ukina mami nasmama na nasmama kinyama Jilaze mami lala na mtalala salama Basi fanyini the clap ka clap Wale uko nyuma ongezeni the toe to toe Yo boy the pixel
Chester
Lazmo seme mwenyewe najua Nina mademu akishua Sura matambele na nyuma Si lazmo seme mwenyewe najua Nina mademu akishua Sura matambele na nyuma Swing swing muziki ni bumba Talanta sindumba Afriki acha kuzumba
Tata amsha hizo mpacha
Swing swing muziki ni bumba
Tata amshe, hizo mpacha
Cheka na miko mekunyo anona kuhosh Usicheke na misa bunyei matresa njadoa Jama leo netwa blanda Jamsa kumna moja ndo ilianza Kwa ni leo ndo kila mtu pigia simu Ni Friday siku lazima nipe simu
Shika mtoto wako mweke karibu na we Best yako mnulie pia pia nae Mtu akileta noma hapa pikana nae Manzi akileta maringo joa chana nae Kuta mwingine mwambie nipe na we Kondom kibao tosikazie we Safi twende ndanya ndai manze Bora usiwe mtaro I say Nameless John lisikia na yake Mwali mkazie itabidi metumetuma sachet Kenya official iliwafanya drinking nation Na kila Friday Joe wagani vacation Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza Ushibe vipoki ugali ndio suwaki haraka Kuchoma maini ndio kitu ya pili Na hii Friday tunayanza na mapele
It's okay
Saa kumia jioni Kuna kitu inasumbua rohoni Niko job niko ndani ya ofisi And I'm feeling kind of uneasy Ninaanza kupaspirate Veins angu zi
in a vaso dilate. I seem to be allergic to something, or something is allergic to me. Najaribu ku communicate na my friends, lakini hata my SMS haziendi. Naangalia nje ya dirisha, magari ndizo hizo bumper to bumper. Hata mzozi hajisikii na kazi, mademu wote ofisi wamevaa mini sketi. Kweli no nini ni nini today?
Okay, it is okay.
Mamba sangapi na mamanzi ni wanenja kawa ngapi. Ukika mnale ma twins mambo safi. Nyundole na shikana na makabati. Friday kabla toke lazima nimevajo. Uwezi tuareza mbukia manzi vajo. Na manzi apatikani kwa bajo. Tumu na peta chukua kazeti juu. Jibanze na utsunde nayo kwacho. Na ikata kwenda maji tu kwando. Cruising kwa gari na kutia kuinange. Kula na macho tu mzee unaonaje. Usiwe kwa toto wakamejirebesha. Na kwa club wanaume ndio wanachekesha. Friday kufanyika joga zinashangaza. Wasichana kwanza vile wako wanazisambaza. Lakini hakuna shida ni Friday tena. Sawa shida zako zote na wanze kucheka. Leo narukie kibanda ya plaza kucheta. Bora tu mkoni tu mtaka mapesa.
Dance, sisters zini hande hande hande. Kila kina musu na wake, hana hana shauri nizake. Nipe nipe mpuno tuende dance, sisters zini hande hande. Alabu imeshona vichankare, mamanzi wakatika vihatare. Matali wasorora vihangere, vihangere hangere hange hangere. Dada niambie jina lako, nimenoki hizo njaro zako. Naomba nafasi wakati wako, tukatike nawe peke yako. Mapisi wako, makule vako, chali yako, akule vako. Akileta jembo, tumfanye majambo, afanye mambo, afanye mambo. Kila kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno tuende dance, sisters zini hande hande. Kila kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno tuende dance, sisters zini hande hande.
Mkono zangu zinaniwasha na shindo tashika manzi mgani hapa ndani. Nikiona unamtaka, nikiangalia wa kwanza na mwacha. Leo wako wengi kushinda matali, kevu lazima nitoke na kani. Huku nipadanganya kunu ule nampenda kushinda mwingine. Mpelekeni basi kwa dance room kazi toke. Na leo takatika sana kwa hivyo kafonia kupo usipote. Chupe funike vizuri mtu asikozole. Aya, ni club ni aja mpaka DJ kuna wake. Batenda na ya mpote kutuka tuwa wasitua menda. Labda piku maliana. Kamata jie
Sasa wetulio sitoke hapu. Nekuligi kitambo. Na umba tunipe namba zako. Atakani za mako. Sasa wetulio sitoke hapu. Nekuligi kitambo. Na umba tunipe namba zako. Atakanza sistako.
Vilo menipeleka miyo. Siwezi tuliza. Mijani sikaya takidogo. Kwa mbezi natoka na giza. Nasubana bedu mindo yako. Nini kuwa shitoka kwa kuku. Mwangu badu na mtoto. Lakini niwe naona kwa ndoto.
Sasa wetulio sitoke hapu. Nekudigi kitambo. Naomba tunipe namba zako. Atakani za vako. Sasa wetulio sitoke hapu. Nekudigi kitambo. Naomba tunipe namba zako. Atakanza sistako.
Kibonga nisikie sauti yako. Roho yangu inatulia. Nikikuona na chali yako.
Kuna vile naumia.
Nazuba na bedu mindo yako. Nimekuwa chitoka kwako. Lakini nime naona kwa ndoto.
Sasa wetulio sitoke hapu. Nekudigi kitambo. Naomba tunipe namba zako. Atakani za vako. Sasa wetulio sitoke hapu. Nekudigi
kudiki kitambo. Namba tu nipe namba siku kata kanza sister ko.
Hey, karibu, karibu kai. Mimi ndo daktari hapa, sema, unamwona wapi?
Daktari mimi sijui hiyo nasikia aje. I feel ni kama roho yangu igongi poa. Tena nasikia kichwa inaniuma, basilali tena poa.
Na hakuna symptoms zingine?
Eh, hey, muka kwa busy mpaka saa 10 hivi usiku.
Ah. Kumbe ni manzi fulani yanakusumbua.
Eh, hey, kitu gani?
Ah. Sasa fanye hivi. Meza painkillers tatu mara nne kwa siku. Na ununue maua ya red upeleke huyo manzi mtaani kwao. Alafu utapona.
Hey, kweli. Sawa basi.
Ah, na kitu kingine. Usisahau kumuitisha namba yake.
Ah, popo kwa daktari manzi poa. Thanks.
Hey, ngoja, usitoke haraka hivyo. Niachie namba yako.
Ah, okay. Okay. Ah. Yeah.
Sasa vitulio usitoke hapo.
DNA.
Nekuri kitambo.
The King
Banjuka reloaded. Top it off to the back.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
Ba 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 banjuka tu.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? DNA Kaya Bishop Jimwa. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
Ba 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 banjuka tu.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
TNG Big Pin Press.
Mimi niko tayari kuba kujipamba vinasti na kuchanganya mstana kiasi. Nimkuze pale niulize anasikiaje. Leo watu kukutana ni yate ni shikamu. Marahaba Alikim. Shikamu ni marahaba. Kwa tukianza kazi mina yeni kinyume. Yana keuka maji, mina keuka chuma. Nika maji na shtuka tu. Dema nafanya thousand na keuka blue. Nima chupa tu, za samuka tu. Mina inuka juu, wakibanjuka juu. Na cheki chupi dress ni kakichungi. Life ni fupi na misi jifungi. Na beba take away asubuhi kachati maze.
Chani ya nyumba,
this is mina chupa che. Niko kukona kafwaishka na nicheki tu. Ana nimesea na mimi nataba samu tu. Nisi na noma angalia tu. Kwa name na tusio kwa pekari pia tu. Story tu starabu tu. Kwa inaingia na tu. Sunatua vile miufanya mzaya webe tu. Kwa senye watu sewe tu. Kwa panjuka tu. Kwa tu kito tu. Kula happy yako tu.
Na specialize na kufanya mamanzi wasikia fiti. Mademu wanyo penda kusikiza zetu mziki. Wana lie vile tutumia pesa kwenye bar. Inawafanya babwe generous kugewa. Hatuja kuja ndo tuwalipia mamanzi nyuma. Swali ni watakuja na sisi kwa nyumba. DNA Kaya, G1 Bishop. Garanti kolabo kisikia utavika Joe. Mina una kali, fiene na wizi tuko gaze. Paka DNA kwa mwili himeri arrange. Mazisi oni poa, nasikia funny. Yule dema na kapoa, anaitwa nani?
Naitwa Shiko.
Mina umba mshiko, nono umebeba dishi. Mini mebeba kijiko, situ sausi. Na like zako pose, venye una
ba, 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 banjuka tu. Kila moto. Ba, ba,
Bado mina come through na chupangu ya Malibu. Shida nimeweka chini mikono iko juu. Nina ba 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 banjuka tu. Ndani ya track ya Jomino nina wakilisha tu. Kakawaida sunajonga vile miudu. Matanganisha madema lako na wa na kwa chupo inti kwa kana tan blue bad man. Kingpin simini muajabu.
Dani ya mdundo supu na steam. All eyes on me dem yangu supu wa sim. Na wanani feel juna kuwanga on point man. Mr. DNA future ex boyfriend. Shida chini mikono siko juu. Na enyewe leo ni lazima to do. Si uchangamke mbona umekunja sura jo. Tumekam happy. Hini party siyo funeral. Lakini chunga ukini boy tabaki. Udi ya metransform kakua Lucy. Kawe umapira kushikwe vibare. Maboy wako huku niondoke kabisa. Fia kuku. Back to my supu. Ngoma na mai yeji ya track na feel good. Noma si usare na jingoma ni kale. Tupa mikolo juu na ukiweza pia miguu. Na kisileki mshike mzaa.
Yeah, Prezo, I'm still heavy up in this game. Bado nawakilisha
Jomino, of course. Yeah.
Onyo mwa get set, kuwa tayari ku go. Siwe na wasi jumko na mi prezo. Kama mnani feel, tuta party for sure. Na kama how ni feel, feel free, hit the door. Nime come, kula happy. Kama DNN, tabanjuka kiasina. Kushuf madem na mamini skirt. At the end of the night, kitandani ni saraka. CMB, ndana nyumba, in other words, nime tour. Nye, unajua mina kamua kamua. Makamuzi ya hali ya juu. It doesn't matter what you do, just do what you do like me. I do what I do like I'm doing it for TV. Wengi wamejaribu but they can't test me. Na kunifikia mimi ni unlikely. Mini, younger version of Ramon Glossy. Mademu wananipenda, ladies adore me. Maji wananiita mi generali. Shida kubanjuka siridhi kagi. I guess it's just not me, so
Ruka tu, banjuka juu. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, banjuka tu.
Mina morale, sita susabe. Mina morale, watakatambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watakatambe. Jani ni kicheki soka na mabeste. Kati ya Arsenal na Manchester. Watende, goma zikibamba. Marabu reggae, funky na magende. Masi kwa mlango, kasiki ya pembe. Kufunguli ya temu wa mutanta. Kava vipo waku, vipa mahamham. Takumdai hizo vitu tamta. Bibi mama, unanibamba. Nama vitu tamta tamu, kebu kankam. Mina mahaham, ya kuzinyamya. Ukinipa zamza sam, nitazinyamya. Mina morale, sita susabe. Mina morale, watakatambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watakatambe. Mina morale, sita susabe. Mina morale, watakatambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watakatambe.
Salamu sasa unanijibu fiti. Kuna show flani inafanifika. Jol ready niko na tiki ti. Sali siku njengi ya klabu. Nikapata kamanzi kameketi kwa kiti. Nikamwambia ni aji kakawaida fiti. Na kalikuwa kabiuti. Weni muisilamu kakawaida. Ndiyo jio wenda kwa msiki ti. Kabla josi jabonga ashato wa mpango. Wakanishika sha ti. Aka nipas nogi moja mkono ndani ya choja huku mina swe ti. Aka nganga anadi ya kapata maze ya kashika iyo mbisa. Ti, ti beshte sema tichi. Ti, ti beshte sema tichi. Ti, ti beshte sema tichi. Kendrezi ya takufundisha yanya takutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa. Buruka kama una mabawa. Tichi ndiyo mimi na wapa. Katika na njua stungoma inabamba. Genge inanishika utakatika ata kwa kiti. Chori bado inendelea pesa ziko mingi. Manoti kama 50. Chori ya klabu pesa utarusha. Jordani kuna ma security. Nishagizi ya manzi vituka ama rula masoda na hate. Akaniambia Kendrezi maze unanibamba. Nishike kwa matisha. Nika relaxa wake mpaka chizike dakikia kama ta. Kumbe sikujua nilikuwa natupa baha ti. Weida flani akaka mdani ya klaba kaget nimekaa kwa kaba. Huku dem yuko job na ule mzee huko down kame pigia mago ti. Chali akanicheki mazi akamcheki huku mimi josi nyi ti. Aka songa amekunja sura akaniseti mafiji ti. Akaniseti mafiji ti. Beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Kendrezi ya takufundisha, yani ya takutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa. Buruka kama una mabawa. Tichi ndiyo mimi na wapa. Katika na mimi.
Historia time katika. Sani kisema kitu na niambia tu chi. Ule chali alikuwa mkikuyo. Alikuwa anaitua mwachi chi. Na huyo dem nilikuwa nimepata. Alikuwa ake anaitua chi chi. Ndiyo hii meseji ya ngoma basi. Ni ukweli mimi si wafi chi.
ukipata manzi bora ni over 18 mraruwe tu hivyo u
Shimiu akamuandishi, miu akamsani Ngoma ine ipa sibi
Na
ime ipa
ina
ina ina ina
Kwa hengu wa lidiri Makata wa zoi Watu wawa mbitu wa henga Ok ito wa geng Kule DNA Una
Una jump, una ruka Una shida zina shuka Una jump, una ruka Una shida zina shuka Una
Una ruka mkojo una kanyaga mavi una hepa bike una gongo na basi una zima kafeji una setua kindomo una ombo unapewa na hauna kolbodi una dhani mizuka kumbe kichwa iliruka una vuta shuka wenzako wanarauka una Yeah, una hama nchi yako uka ishi ulaya una hepa mshamba una owa matala una uza tv una nunua troli una dondo kanganya una dandia lobi una dhani nipendi una pata nivedi una lala unono una pata ulidedi una dhani mababi una pata wagenge una ona bona yala kumbe ni cheke
una
una una una
VJ Chester
una jump una ruka una shida zina shuka una jump una ruka una shida zina shuka
unanijua mimi ule boy uwana wa uwa unanijua nikipewa traki kazi kurarua unanijua manzi yako mweke mbali nitamrarua unanunua uliza mambo yangu mi upatiwa okay una snuja una ara unajipaka mafuta una parara una saara nina msafara una kipara kepa nina ngara una sota nina mshahara una nisanya kumbe ni korada unajifanya kumbe na kumada zikishika una inuka una ruka una jump una shuka shida zina shuka
Frasha una jump una ruka una shida zina shuka una jump una ruka una shida zina shuka una 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 una
una chapa mtoto una mwamusha ngware anaitisha Ferrari ndo aende kawangware anataka fegi una mpamba kanare una auna
auna
una
auna auna
auna
auna kaa mbali kidogo na mimi usiniambusize ujinga asante sana asante sana yeah. Mina panga kupata mkwanja una chota kadem kumbe ni mada una chota supu taxi faster una mwona asubuhi boss ulihata una cheki supu una baibia una cheki vizuri amekuibia una fanya ukuzi kuwa player hater inje roho juu ndani unatetemeko una fanya exam unapata jembe una enda home kama kawasembe uli zani uko ndani kumbe uko inje uli dhani una ngiri kumbe una finje una kunywa una lewa una dem ana begwa una chunguza una cheka vijene na page unitwale kubebe oh oh auna auna
auna
auna
auna
California vitu nzuri tunendelea mbele hakuna cha uzuni hapa furani tele kwa lo wamesahau mziki yangu bado ni genge kwa lo natudharau tafadhali msifanye ni cheke tadangana jamani nirudi studio leo na nasikia poa na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa unatulia nini bana mkatuzitoke unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote kuna ukame tunajituliza na mazi baridi Klemo roundi ya meniambiwa nukute na ngoma mbili mbili Moral, moral, wache wabambe na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma kana shono lante
Bema
kusema jina yangu na nene. Wajua nishindwa kusema jina yangu na nene. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kiroro, 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 kiroro. Niko kecho, niko majicho, niko kiroro. Hakuna tunaona kwa ikila mispokuwa biyangu na watoto. Kwanza kwa konta kuna moja na nipiga usoro. Na mjeme leo kumi sita, sita, sijaga. Nyangaya kubaya lakini mnajua kwa nitaka. Kwa wawele ama mina una vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima joku kunywa ngangu. Mwanukia poa kwa numejipaka nini? Na upio mejipaka unko chini. Asipu ikifika choi kila misi toki. Bila wele mekukunja jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nikagwezo vitu. Kito na zimesmama lazima jonda kutibu. Na zimesmama lakini kuze swale. Umevachu pinda picho hapo ndani. Usinyongeshe kingoso cho. Kwa nwe ulami yote beba zizanga. Sidani trust yangu wa iko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema name. Niko gage, niko maji, niko kero. Niko gejo, niko maji, niko kero ro. Niko gejo, niko maji, niko kero ro. Niko gejo, niko maji, niko kero ro. I'm into clean dog and I'm into my mother. Lakini musema kitu muda jo. I'd rather niko ni kiroro, niko uko ndani ya tumbo. Na nisha wako uko ndani mata na piga makumbo. Leo nataka kuna kila mtu kwa club amewaka. Futa blunt kumbaya na tembe jo mbaka. Tembe na magoji kako mbaka.
Down to me a beat up. Kuna roho tu.
Sawa.
Kweli jana kulienda ate. Ate. Kweli jana nilikunywa ate. Ate. Kweli jana nilifanya ate. Ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kweli jana kulienda ate. Ate. Kweli jana nililewa ate. Ate. Kweli jana nilifanya ate. Ate. Yo wase niambie kulienda ate. Saa tisa kamili ndio mimi naamuka. Na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu imefunguliwa. Lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bali mama. Kwa asira najibu utahama. Mundo mtu manu umzima unajabu. Ni nini nilifanya majabu, 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 jabu, jabu, ya majabu, majabu. Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nilikunywa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nililewa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kwa vile sikumbuki kulienda aje. Nenda bezo nembe nilifanya aje. Ufika bezo wase wanacheka sana. Manze jana bezo liko umewezekana. Mbaka kinduku lunaputa muadhara. Wacha kwanza mbele ya wa mother. Suna tuwa badenda nfa pale tu. Sini ule mother mdonwa na migu. Ata jana ni yu niko mekatia. Umemshika west mzee na kuambia. No wanda nimejikuta na gongo wa kitanda. Nadhani ata phone amesanya. Mejana kuambia pombe zako mbaya. Kama inawezekana usiguze bana. Bana, 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 bana.
It's the king, man.
Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nilikunywa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nililewa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Sunajua yule mama katanga. Yule mama likuwa na matanga. Jana uliko na mwambia na mahaka. Jo, kweli pombe zangu baya. Na gava kuchezea fire. Ukiwambia ati wewe ni okuo nguo. Ukumtani ati wewe ndio songo. Kama si kama, ungeshikwa. Ungejikuta kotini ukishtakiwa. Easy dent nilitapo kibare. Manzo nilitapo ndio wende ulale. Ipombe ni tasare.
Meja sani aje mzee.
Sema zo kuna vile.
Suka mivi basi ni kuchukulia kimoja.
Lakini mezesu umesemu mwata pombe.
Wata pombe si ati leo. Ntata kesho.
Yo yo, you already know it's a vibe. VJ Chester the Kingpin.
Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nilikunywa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate, ate. Yo wase niambie kulienda ate. Kweli jana kulienda ate, ate. Kweli jana nililewa ate, ate. Kweli jana nilifanya ate.
You want some? Ate. Come get some.
Oh, let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them. Come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands. Let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands.
DJ Chester.
Chester with an old school flashback.